Angithi nathi nkunze phuma esigangeni, amasafike zami suka endleleni. Ngithi kukude we, kukude we, angithi lapho esiphuma khona welele, ayi welelelele. Angithi nathi nkunze phuma esigangeni, amasafike zami suka endleleni. Ngithi kukude we, kukude we, angithi lapho esiphuma khona welele, ayi welelelele.
Tjela mashayi party kuba mnandi, futhi nahlangene sihlukane. Ebusuku na kanjani, thina masiphethe imali asilale. Tjela mashayi party kuba mnandi, futhi nahlangene sihlukane. Ebusuku na kanjani,
Tjela mashayi party kuba mnandi,